Ɓawo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alkamisare noga etete lewru mars jena yamde suki du studio tamani miden tawa ile maison de la presse do Bamako do njottino no do kabaruji du yumar waygalo gagne kante won to boggi jamde to on competitivité balé lutindir e lamu o debbe bi wattu jonono leydi ndi worino e dum wembi be sanne be ngadi noddango fewde e lamu tinno fewte dum wonono murtedeji di jamarde wondi e wadde le nokko jangobe jande do dowure ko yaata yimbere temdere chapande njoyom kany en dokka wattu jono kande yaadi jangoyde dum won ciagal leydi ndi be kollitiwide walde humnide kabaru robele jangobe jande do dowurne le leydi meedi ndi kany wonde fewru di do golleji do tugorgal walde net no dirti yes enc walde net no dirti say di wonde le leydi meedi ndi wattu jono be gonde okindirde jur e fedde wonde kan seno humnide hono kabaru yirwer le galle jella ndiyam ceni daman kebe le malifu e mangal mudu what to Juro Ben Duki on a pot and them that a catab that or pot bele, got an sababu find the amchini am hebe, le no call. And Yaran Fato Sigaso to a quality with the fed the wonder to whom in the Honokabaru no gullage lamo on worry, won't be yota no eat or gullage and worry, maybe a kaja, Nyala Mahandan or no do on a wild conse regional wonder to and pamina on a gullage mood and worry nairi the Bangal Iruere. Secretary on the Senda Kabaru, you mean jigging on the better and the dissimilar model ahead at it. Bale lutindirde lamu o de wattu jono be bi hono mutireji di ngori le leedi dino idum wembi be sanne be ngadi communique be bi lamu tinno fewto e dum woni himmeji jama o huncena dun hore fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
kirdube lamu be kuliti wiide chaddele jamare de nangi leedi di fuf be ndarri lamu o dawna na kabar mudum bangal newa muya di bi ngadanta gollobe murtube be bale kirdube lamu be kuliti dun faaba mabbe fewde e yimbele kebe torraji batte de do murtere golle buri fuf nyawbe be ngorno dago wari e wattu mu syndicataji gollirde cellal ngondi e murtere golle de wala kaddi gila balde kawde himmeji mabbe di fuf na fawi do huncangul hore sifa ngudra mabbe e golle mabbe fay kaldal ngal be ngondi ngal sawi binali kawral hakunde mabbe der odo kabaru leedi ndi dun woni ko battu mawdo do dewrol fuudata nyandi altenere de gabama ko ga e lewihi landindi battu obbe hakke tamede tatum yimbele ngoni dontabe der ned o yontere horabe hirdube lawbe kuliti wide be ganna ngarobe odo battu e wajibidi dun no dangu mabbe o watana hakille
wattu jono lutindibe lamu o de be bino lamu worino ido metti sanne sabi de murtireji dan jahata jarta ciagalle nokko kanko noddete do Boubacar Karamogo Kulbali o yo jokko horejo walde IRD de o holli tiwid sa jeewi wattu jono lamu o be an jogiti dalaji mawdi sanne donki huncade himmeji jama o hore kede ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
ce qui est déplorable si
wanya e kabar mudun ko yugo lamu o de iniko ha na fi gollobe gonbe e yontere ma jonta di murtere golle jebeni en buri fuf yo gollirde hono kabaru cellal e birgol sukabe yo sifa kabaru jangul leedi men di non lamu dari do darnde mudun waje bina hore mudun hettinaade yimbe tafum faso himmeji di fuf mbawataake huncanede hore ha na fi dejjere lato jawabuji majji so ni be ngattanali be do hakille kallal lawataake dawrede den no ciadele leedi di be dan hewde kirdube lamu be piliti wadde noddangu fewde gouvernement o yalla be pama wiide wobbe dunno na ngattani kabaru mudun hakille e be jidi dun ngurdam lobbam jam e dejjere bibe leddi kuncene hore
ko nous la préservation du tissu social
ce crabe so ni on ngabiddo be mala me ande ngal do bay neltru mi joji modon du hella me ngal mi noddi ta phase Facebook e compte Twitter studio tamani onno botu modo anni wadi red le leddi med en di fab malifu nar damal gotal jeltre damal gotal studio tamani mi kado FM ana kane golli dinde wattu jono fabe de la horbe kane hokkir bibe leddi di kabaruji lobbi o do boton hani fudud le noga lewru mars tim may le did lewru avril min fu min dentan ton wattu jono min jeyal hono min kan gollidirde ton fa min dokka jama o kabaru jono boto hani wadirde no kede kanko no docteur Karim Jinko kanko lami don to mikado FM to hono mo sifi no gollidir ngangal hani wadirede do faccitango Muhammadu Samaseku
ce genre de collaboration est envisagé
min mila wide hono ngal do gollidal na wa hunta nedo hore der sifaji kewdi ma mbien tan o do projet gollidal bangal boto modo o fuddi ma jati yo arande amel na gollidirde ila am kay yu kabar mudum beedo sembinede sabinu lati fuf imade amen yu gotum non dum woni humputinde yimbe sambinde kaldal hakunde yimbe la sahal e balewi e kanya dun huncande hore kabaruji denno sabi imade amen de sikki wala en kani golididde dow ko heewi sabi wona tan kabaru mi ka Madu ma fondation Irondel Madun Tamani yobburi fuf kabaru yimbe lebe min jidi nafude be denna su eden bawi dentude yalla e be bedoro nafakaaji cikitaari fuf haana bangal mudum
you servi la population il y a même pas à hésiter
ko yaata jangobe jande do dure temdre e chapande nyoyom kany e ngarta faabede wattu jonobe janga e tiagal leedi ndi ngabbe dido sababuuji yo fedde humminina hono kabaru janginobe e rewbe le janginobe gombe jande do dure le leedi meden di do tu gorgal walde wonde kase ned nodditi yes inc le dido golleji be mbi be do sukabe ngaram famminede no kani dernde projet ngawe mudem pamoro e kany no kani bantede ko he mudu en kede kanko nodditi ana tara ware yo gote lamir de do fedde hono janginobe jande do dure rewbe le gombe tombe do foccitango Muhammadu Samaseku
ce bourse consiste à suivre des
ngal do dokkal yo salam en baba jukitaade jandeji amen ner golirde fabatore en bangal darnugul entreprise en e jogola majje e kanye dun darugul projet ji bangi goddo dun ciagal jande de kala be projet mun suba pabete ndar hakke dubi sappo janginte dun demgal anglere tobbe subtagul de yobburi fuf do jangobe lekoybe fawi tobbe bunde fuf fonctionnaire hore yobural jomun ndar jande yo kabaru jangnide leedi maldi fuf e kanye dun kala worbe e rewbe indu faabo dun kabaru jande leedi malindi
améliorer le système éducatif au Mali
walde humnide kabaru region wonde dum won to sigaso to de wattu jona yimbe la wombe humanade kabaru no golleji mabbe di ngorri ton be biyebe kaaja de do walde labbe no hono di do golleji ngorri nyalo ma hande obbe no di ben be biyebe kaaja be pama do no jawlele de ngorri ton kanye cuudi ma haade ton di fa yotto yo sukabe jokol be du ngatta koyde mudde no golleji di kane gollire ton tagal mudu so dum tiliki be biibe jewtoto yalla hono anniyaji bama ton di fu kane rewirede kede kanko no docteur Ahmed Sekou Diallo kanko la
le CCAP aura
golide CCAP yotinan hala mudun to conseil régional tun do ido sifaji e miijade no jogolalam o edata fewnede kanya dun watangul hakkile jamarende der hejo golleji conseil régional o wakkat jun o conseil régional sigasu wawa dawrude kala hejo golle so tawi be dentina hen jamarende sabi an hani de yahen nafa mayre iwde rewbe yade sukabe warde e talka en e kanya yimbe lojabe fuf hani wotenede hakille ko budi hode be do yimbe le na jeba kamar dun gollirde CCAP na tinniti yalla kasindina jamarande ana huntena hore
sur la population soit prise en compte
walde no dati ISID ana wonde kindirde juude fedde wonde wonde le leedi meden di humininde kabaru no yirwere hani wadde le galleji di yalla jamana heba ndiyam ceni dam wattu jona be gonde ko de poddel dem no dati akataab de faabe je yalla hono ndiyam ceni dam hani hebirede le nokkule de di do golleji ana yambere wonde wadde le leedi meden di kanye li adnar ndu fu yambere humminide kabaru ndiyam cenidam tagal mudo be ngadi no dango fowde e jamaa tinno nawtiro da ndiyam no hani nawtirede kede kanko no dotteedo Musa Mbo kanko laami hejo golleji le fedde humminide kabaru yirwere galleji le leedi meden di ko mo sifido hen do faccitango Fatoumata Barry
l'objectif principal
imande mun arande yo wadde yimbele be e haybude ndiyam sa en dari ndiyam woni ngurdam haybude dam yo haybude adnar fu ndenno miden jidi yimbele ngattana hakkille kabaru ndiyam da fa haybire fa gasa en angire no handiri face en dari kitale bettide de kabaru waltir wakati ana hani ko ndiyam dam haybene walde garowo nafa podde akatablio labinde ndiyam sandari kabaru ndiyam ceni dam dam ko buri fewde e jamare nde hebata ndiyam
allo potable
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrabe jurnede jeelo ne le reso ngaji meden di en puddiran do kuli koro do wattu jono walde humnina hono kabaru laamu gondo tobe bi ebe kaaja baale projet ngaji ONG ngaji gondi tondi tinno san bama yimbe lo wombe tobe roobe le beedu tawe le di do golleji di do kabaru ju be ndokki do wakande ngadno ton kawrtal madda gal de ko yaata yimbe le cappan de jaara gonda e maggal hono humnibe kabaru haddeji baale hala nane en e tuudi sarwusiji gondi tondi sen ko ngardan faado kaydo ko yaata yimbe la cappande jottom humminibe kabaru yirwere le laamu mali kany e laamu murtane be gondi e wadde kawtal mabbe to kaydo faabe jewto yalla hono be kaani dum wono fewnude kabaru keri leedi gondi tondi wattu jono ngal do kawtal an wondi e wadde nokku no dirteeda bafarara be jaa yalla hono be kaani yaltinirde le hedati goddi kasen fati basiji di ngada hakkude yimbe la gobbe tobbe e cakko kabaru to raji to ngib do heedere se hirutan garantin miniren faado sigaso do kawrtal arandewal galbe noddiri kabaru fina tawano be kani yiru nirde do won dengal mabbe galbe noddirta samo gongal holitaade fuiton wakande gal do kawtal wada nonde ko yaata yimobe chapantato uri leledi burkina faso kani e leedi mali be gonde warto gal do kawrtal ko ni fana mabbe faabe de yalla hono be kani yiru nirde kabaru fina tawa e gal do dengal holitaade golleji kewdu ngaran golleji len fa yerto yo bomi e ko nandi e mudum sekrat o katte nyalomande kabaruji medde din ni juuti o sanne hedade heju jamen ka fa hande kedde hedade hono andirdo no do e seeda yewtere medde be ana wodi wassalam